olo e mafuta male SBS Samoan.
Mua mua atu wa fatonu ina le famasinonga o soli ngatu la fono fa'ava o malo le International Criminal Court, ni tusi sai sai mo ni tangata seto olua, e maulurunga o la tulanga i le fainga malo a le Taliban i Afghanistan, ona oni fa'a salanga sa wa, na faia i ni tangata ona o la tuitupa. O le loia po le prosecutor o le International Criminal Court o Karim Khan, maana ia ta ua, o tangata o loo mana o mia i tusi sai sai o le taitai o le Taliban, Haipadula Akuntsara, ma le faamasino sili o le Supreme Court i Afghanistan, Abdul Hakim Haghani. Talua na toe pulea le Taliban le atunu o Afghanistan, ma i le lua fe lua sa fulmaletasi, na faasa aina le itu pao fafine ma tamaa itai o na fainga luenga, pe taa fafao ino fuanga faitele, pe a o onga, ilungatu o a ongatu langa lua po primary schools. Na saunoa le chief prosecutor o le ICC, Karim Khan, o loo suetu aina ilona ofisa manisi o molianga e ono faaulu a ngai inisio suita itai o le Taliban.
Perceived resistance or opposition to the Taliban was and is brutally repressed through the commission of crimes including murder, imprisonment, torture, rape, and other forms of sexual violence, enforced disappearance, and other inhumane acts. These are the first applications for arrest warrants in the situation in Afghanistan. My office will file further applications for other senior members of the Taliban soon.
Le loia sili le prosecutor po le chief prosecutor o le International Criminal Court, Karim Khan. Ua faalia e le failotu si awa o le NATO, Mark Rutte, e ono totongi e malo Europa le tau a upenga e ngausia i Amerika, mo fesoa swani faa military i le fainga malo Ukraine pe amana o miamai. O le faa matalanga mai le failautu si awa o le NATO na faia i sa fono tanga na awa iaima le peresentene o Amerika Donald Trump i le World Economic Forum i Davos. Na ia sa unoa ili tatau o na tūleipea o fesoswani mo Ukraine i na ia o ai i se tūlanga malosi e feutanga iaima Rusia.
We have to make sure that Ukraine can negotiate from a position of strength and we have to prop them up. And if the US would decide to do more in terms of weapons support, I'm convinced that they will also ask the Europeans to pay more. And that's only logical because we are close to Ukraine and we have to.
Le failo to si awa o le NATO, Mark Rutte. I peretania e lima se fuluma le lua tausanga i le fale pui pui le faasalanga o le tama talavou leana i a fasiotia e faa o ngā inai seanga ese ni teinei si la iti i se a o ngā siva i engelani le tausanga na te anei. O le ua faasalaina i le nei soli ngā tulafono o Axel Ruda Kubana se fuluma le fitu tausanga le matua i le taimina i a fasiotia ai ni teinei ti e toa tolu, e ono, fitu, maleono, maleiva tausanga le mātutua, i sea o ngā siva i Southport i Engelani. Na saunoa le loia mō le itua le mālo le Crown Prosecutor Sarah Hammond i na ua aumaia le whaai unga le whaamasinonga.
Axel Ruda Kubana is a murderer. An utter devastation followed as he acted out a meticulously planned rampage of murder and violence. His purpose was to kill, and he targeted the youngest, most vulnerable, no doubt in order to spread the greatest level of fear and outrage, which he did.
Sarah Hammond, Le Crown Prosecutor Ingelani.
Toi fia fa'afafonga i nisi tala fa'apia? Fa'afafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lava i mawailau podcast.